CM Fanny say invite Maryab program. Na Maryab be drew an or two mamma estanium and sacra no abetu on a jum. Oh, problem
with you or hokra on Tony dear cra. Nenyum ne yenny do on Tony dear nibi or ba. A month for dear now or my yeno. No waki ken no esi ni no atoa mamo na mo agya ne kwan na ode ko enso so ono ne nwum na enu nti mo frɛ no no se Maryab mabɔ enwum enu nti na mo afrɛ me because senka mama Esther nwum na na wo pɛti a ane nti no wan frɛ mama Esther na ye frɛ wo se Maryab bra wo ba ya no abeto mama Esther nwum no agya ho na akɔ
ade we ekɔso se program bi a ebrɛ kra nim ebi a adwumtofo no mo dɔs wentu na wentu we ba nze so obeto ne de no no a ɔto obi nwuma no oh problem Maryab se saa de no e ha no
me support 100% me de e ha me pa
na se saa de na aya kwadwo nti amamfo ntwere nwumpa
e no so beka ho se obi tro de a obeto e no obi tro a obi na tena se atwa nyame anim a tro nwum na aye de no na no de wato e no ɔno kwa na ɔno ne de ndia waka hye ba ya na yeru afi se in all that doing no cry ye advertise this handy pana uba beto ninyomuno. And fasu bi ya ma Maryab we invite no so.